Like a baboon animal. I never lose sleep over my enemies.
Yes,
it's my friends that keep me awake.
Boom. FBM.
Business as usual.
Raffles.
Di Mario, Fefe Bosi.
Caesar.
Hey. Ekuweli tukakubu wangu zisi kwa rokofu.
Janshan.
Hey.
Yeah.
Muli mweko na jeba ita okule.
Di Mario.
Panya jeba ito kutamurwa.
Rolex.
Hapsi. Jeba ite mikwano.
Business.
Evitala. Jeba ita batesi.
Kudofa. Kwa
nisaini. Zewa ita family, le flati taya zewa ita emirimu.
Kwebusi,
kweba nefumu yewa ita obumalivu. Ne injini jewa ita experience. Insurance jewa ita obutapowa. Oja kutukebu wangu zika nize sinji. Za kwela mila wajevu. De kazibele sente mekang. Desinchusa, abalala we mwafuna mane mwachuka.
Na nize sinji, za kwela mila wajevu. De kazi vele sente mekanze jezi nchusa avala labwe bapu na mane bachuka.
Hey! Experience ige magezi street ya igirizo kusinga kone college twali kubi janjalonga bobali kusosage zikusoka Di Mario katimu nene.
Of course, yo, ready since 80s but I was born in 90s. Haters hating cause I'm doing tricky. Blame it on the most I got almighty. Scared of the dark, now I chose the lighty. Atari soro labi no gueva mi damuni. No nya vida labi nevien sistema. Kale siganye mikone minundi jeji. Na yeye sune yuda na boba libachari.
Mamutwe na yuwa mumadak mugati kwa liko bata. Kusimu tali na data na yenga kira kupata. Alali sali na nkata na yenga chenye na bala kuwera wo. Kuba operation ino sakata.
Katize singi za kuwera vila wajevu. De kazi vele sente mekang. Desinchusa abalala we mwafu na mane mwachuka.
Na yenze si za kwela vida wajembu. De kazi vele sente mekanze. Desinchusa abalala we mwafu na mane mwachuka.
Oitayo bachari bono babongako. Oitayo
nebi baby no bidabako.
Oitayo
agakuma no gakumako.
Oitayo
azina newezi nilako.
Mama tell me green light good.
Yeah.
She tell me say red light bad. Fefe Bosi and Caesar bad. Hey, we are go give them non-stop. Opportunity we have to grab it. If you want to show me some man say deposit. I know my fault if you have no money. Ready for it. Y'all a bounce them body.
Okay, yo. Into sene chiri na chogo bati fisho. Rapper number one urabe chitambulisho. Caesar. Tuba kuwa mpaka kesho 2023 hakuna mchezo.
Oitayo bachari bono wabongako. Oitayo
nevi baby no wabidabako.
Oitayo
agakuma no gakumako.
Oitayo
azina newezi nilako.
Kajeze singi za kwela vila wajemfu. De kazi vele sente mekang. Desinchusa abalala we mwafu na mane mwachuka.
Na inze singi za kwela vila wajemfu. De kazi vele sente mekanze jezi nchusa abalala we bapu na mane bachuka.
Yeah, yeah, yeah. Boom, boom.